test to you a buzzer. Anything I own when I go. Nakubalisa ma test to you a buzzer. Anything I own to go when I go. Out of 100, what all 100? 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 Amalobolo, umketho nomembezo, ngelani lodwa, uwathathile amaphuzu kimi. Amalobolo, umketho nomembezo, ngelani lodwa, yeah, uwathathile amaphuzu kimi. Usuwathathile amaphuzu kimi.
I'm saying, yeah.